SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
Ua mō lia e leo leo se tasi o pātele sinia o le Ekalesia Katoliko Roma o le sa avea ma Bishop i Broome i Western Australia. Father Christopher Saunders ilona whaia o feusua inga wha amalosi ma isi whainga māta ngā ma wha asoli tūlā whono i tamaiti. E se fulu maleiva mō lianga o Bishop Christopher Saunders e au fiai mō lianga e se fulu malefā o le wha o lima māta ngā mō lianga e lua o feusua inga wha amalosi. Ma le whaia o soli tūlā whono wha feusua inga ma se tamaititi i lalo o lana tausinga. O mō lianga e a fua mai i le lua se fulu tausanga ua tuanai i le lua afe malevalu na whaia i ai na ngalue ai Christopher Saunders i Western Australia i ai o Broome, Kananara ma Kalamburu. O Christopher Saunders ua fitu se fulu malefā tausanga le matua ma onisi o mō ni mau i le suesuenga na tuuina ele pūlenga lavo le Ekalesia Katoliko Roma i sa lātou ripoti na tuuina i leoleo i Western Australia i sa lātou lava suesuenga na whaia. Na saunoa le Archbishop of Perth, Timothy Costello, o tuua inga pe ona mōli ai nei, Christopher Saunders, e mātui ia, ma e tatau ona matua au ili ili ona suesuena.
Allegations against the former Bishop of Broome, Christopher Saunders, are very serious and deeply distressing, especially for those making those allegations. It is right and proper, and indeed necessary, that all such allegations be thoroughly investigated.
Le Archbishop of Perth, Timothy Costello. Nā te ena le tālo sanga Saunders e sa tala uia i tua ini aia inga po o le bail o ananafi na tūla aiai i le whaamasinonga i Perth, i Broome.
Like, share, mawhaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.